Yacht Nation worldwide.
Mi nikila kama ni Django nika.
Zaboy.
Ama ni Django nika. Mi nikila kama Rambo nika.
Yeah.
Muziki
sijanza juzi wala mwaka uliopita. Ni kipaji ambacho Mungu kanibariki kanipa. Bado nafanya vyema na street na kubalika. Nimeaminika japo bado sijaskika. Najua mziki ni biashara na zidi kuongeza bidi. Siku nikamate top chart kwa hizo TV. Njia muziki nina mavieti na CV. So si shingaya ukinikuta NIC. I'm a broker, shula, ofisi lazima ukiacha cheti cha muziki ni digiri ya bima. Nina mashamba na lima, nimechimba na visima. Sishangai mama vile navo mtoa lina. I'm look far about vision, I'm look far about mission. Yeah, I verify my addition, I'm verify my ambition. Yeah, I'm chafu wachafuki mina go harder. Tuki maze toka nuki mina go madder. Minikila kama ni Django nika. Ama ni Django nika. Mini kila kama Rambo nika. Kama Rambo nika. Nja muziki nina dili nyingine. Nina dili nyingine. Ukiacha muziki nina dili nyingine. Nina dili nyingine. Nja muziki nina dili nyingine. Nina dili nyingine. Ukiacha muziki nina dili nyingine. Story zao nasikia ni kumdis nyati. Nasikia tu kwenye media kila wakati. Kiswahili usibishane na sabati. Mkizidi kongea ntawapa
dude na dati.
Michanga nyinyi amniwezi almasi. Munategemea muziki mina nyingi harakati. Naitua dad now na morini pale kati right. Range now boya boya stay back. Bize na paper sina time na mawaki. Silari na kesha tafta bilioni silaku. Wakinona na sepo wana chimba toka vati. Tambo na ijua pesa I love mom kama paki. Bongela mdundo respecti kwa T-Touch. Idea kwenzi respecti kwa beat nasi. Mixing ya kibabe respecti kwa za touch. Alafu vibe la kutosha respecti kwa team nyati. Jump chafu wachafuki mina go harder. Tuki maze toka nduki mina go madder.
Minikila kama ni Django nika. Ama ni Django nika. Mini kila kama Rambo nika. Kama Rambo nika.
Nja
muziki nina dili nyingine. Nina dili nyingine. Ukiacha muziki nina dili nyingine. Nina dili nyingine. Nja muziki nina dili nyingine. Nina dili nyingine. Ukiacha muziki nina dili nyingine. Nina
dili
nyingine.
Yeah, ngoma ni kali sana kwa ajili ya wote ambao wanafikiri mimi na dili na muziki.
Dili nyingine.
By the way, I got a lot of things. Muziki ni part tu ya maisha.
Dili nyingine.
Hey yo, sup boy.
Nina dili nyingine.
I'm doing my own stuff. I'm doing my own now. Let's undo the scene right now.
Dili nyingine.
Two other cities in the house. Yeah.
Nyati.